zidi to place wana pigo baridi mpesi wetusha idi mwenyezi
wendo wa mudereva kokote nitaenda tusafiri together me and you yeah eda kupenda paka kufa mahaba kutwa kuchanje wacha wivata iso mnamba forever me and you.
Baby, shikamo, shikamo, wari paraga zangu, baby, give me.